This is an MUT Radio podcast.
Now, sikhuluma no Miss Umonica wakwaMngadi. Sikubingelele, sikwamukele, Mamngadi emsakazweni MUT Radio.
Ngiyabingelela kakhulu umsakazi, ngiyabingelela intuthuko kanye nabalaleli bakho.
Siyabonga kakhulu ngesikhathi othe wasinika sona. Miss Monica Mngadi, she's the current radio presenter at a Good News Community Radio Station khona la eDurban. Bama, sicela usithathe usise muva lapha yana uselapha yana eClipplands khona la eMlazi.
Ngingakakusemuva nje angiqale ngilungise wentuthuko ngoba angifuni ukuyiqhatha nabantu basemangadini. Bakhiphe inkomo ngalotsholwa ngagana ngumama uMngadi balobola kwanzama la ngizalwa khona, so angifune ngokubaba usehambile bese bethenga izishintshi lesengiyibiza ngumiss.
Oh, Mrs.
umama uMngadi, umama uMngadi. Cha, enye into ka asilungise ngoba mina wami umndeni awuphumi eClipplands.
Yes.
Owami umndeni uphuma eBack Themba.
Yes.
Kusho ukuthi uMlazi wakhiwe ama areas ahlukene. For instance, ababesuswe kumkhumbane abangena ku R, so indawo eyihlukene. So ke thina originally sasiphuma uMlazi siya kama farm ungakabi ilokishi. Use sise Back Themba lase kuyo khona manje. Mhlambe angazi noma ufuna ngiqale nje ngilande mina wami umndeni. Ubaba wami wayo businessman bokuqala uMlazi.
Asitele mama nje ngestory sakho nje usithathe silandise sonke.
Yebo, waqala udriver wamabhasi kaDasi. Emva kwalokho ngeskill sakhe sokuba umakhenika kwamsiza wagcina ke eqala ibhizinisi lokwakha ama-blocks ayedabula uMlazi. Isayithi yakhe yayila kukhona uMlazi Cinema njengamanje. Abantu abaningi abasuka eMlazi seyamafarm sebengena elokishini, imindeni yocelo, ogumede, omnana, yonke le lapha kwa-Cuba babethuthwa kuye. Kutheke ekuhambeni kwesikhathi-ke wabe uma uhulumeni esevula nje obelokishi selikhona ukuthi kuthuthu doti. The first four contractors athola umsebenzi, he was amongst them. Ngebhadi-ke ngo-1966 abangani bakhe badecide ukumenzela itulo bambulala. Then my mother took over-ke. From 1972, it's another story, but she ran a refuse removal for 40 years in Lazi, which is a miracle because it was a contract. And each time is upheli contract, lababaziyo nje bebesebenza kadoti bayazi ukuthi kwakhulekwa one way ngalowo nyaka imiphela, kukhuleka elithi iphinde renewe ayiwo 5 years. And when we look back, asiye kumbo babazi uNkulunkulu ngalokho.
Siyathola ukuthi na ufikile lapha eMlazi wahlala futhi eMlazi kodwa wase uphinda futhi uthutha eMlazi, a previous resident of uMlazi. Sitshele mama ngomlando wakho nje onawo ngomlazi, isitoro naso ngomlazi, uthi yazi ukuthini lesi akusoze ngasikhohlwa ngosixoxela nezizukulwane nezizukulwane ezilandelayo.
Uyazi intuthuko uMlazi ngendlela engangothanda ngayo, angizange ngize ngicabange even abantu beqala bemuva ngama-early 90s beya kuma-suburbs, ngangacabanga ukuthi ngoke ngihambe. But abakule AGM bazokhumbula ubugebengu obasuka ngalezo yikhathi. Mina nobaba wakithi nje sabanjwa inkunzi, each one of us had isibhamu enhlafunweni. Sasinda ngoNkulunkulu, ababanjwa emva kwethu abanye babo abazange baze basinde. Asitshelwanga muntu ukuthi no, le ndawo isiyasihlanza isasidingi. But ngendlela esasuthanda ngayo uMlazi, ngikhulela eMlazi, ngasebenza eMlazi, ngiqala ukufundisa, ngifundisela indelani kwaB. And I look back, inhlobo yoprincipal esasinabo compared to uprincipal banamhlanje intuthuko. Ngikhumbula ukuthi kwakuwubaba ungubani uprincipal ngiqala ukufundisa, I was about 21 years. Ngifika esikoleni kuyashisa, ngifake ingube sleeveless. I had to go back home ngiyogqoka, athi umuntu wesifazane akahambi ngeyingalo ngaphandle iyingalo, ama-private parts umuntu wesifazane. I look back ngicabanga ukuthi uma engathi uyaphila manje ungayitshela igenge yanamhlanje lokho. It's a different stage altogether, but they built us up to what we are today.
Yes.
Ngamuva, I had an opportunity to be the first teacher librarian waseVukuzakhe High School. nakhona we work no babu kubheka bayamaza abantu babu kubheka kwakuthi ngo 3 kwakune start iska 3 to 5 ngo 3 ntambama abizi ngokora 2 3 abizi staff meeting asibize le office mlak 3 o'clock key office askele office ayo supervise study from 3 to 5 because some of us babengafuna ukuhlala bahlalele i program ye study umuntu etsengiqedile. But those principles, the commitment, esawafunda kubantu abanjengabo, izinto that made us to be what we are namhlanje.
Siyabona mama uthinte indaba yobugebengu okuthena ubugebengu banyuka ngalezo sikhathi naze nathutha emlazi. Awusene siyabona futhi kusenzeka namanje ubugebengu siyabona busenzeka isikhathi esiningi khona la emlazi. Maybe ezinye zezinto ezenza lokho ukuthena ayikho imsebenzi mama angenzi excuse ukuthena kufanele kube nobugebengu, but ithini umyalezo wakho ongawudlulisela intsha yamanje eyakhe emlazi?
Uyazi entuthuko angicabanga ukuthi into yokuqala nje iqale kuthini umele ukuyithanda indawo yakho ungakafiki kuwena ukuthi usuccessful awukho successful uyasebenza awusebenzi indawo okuyona kumele uyithande because kufanele urealize ukuthi uNkulunkulu ukubeke lapho for a reason. Mhlawumbe kube ngangithanda nami ngabe ngakhulela kaMashu njengobaba wakithi is original from kwaMashu, but uNkulunkulu wakhetha ukuthi angiplace emlazi ngikhulele emlazi. So-ke it's the first step ukuthi asithande indawo esihlala kuzona. You know why I'm saying this? Uma ufunda uhistory yasemlazi kuthiwa eMkhumbane abantu uma sebesuswa berelocatelwa elokishini lasemlazi kwakufike kubheka ukuthi igceke lakho liklini isihlahla usitshalileni iy'mbali yikhona yini, then you will be given a beautiful site. U-Aru njengoba ubona umuhle ngasenduwenhle yonke leyo mizi kuthiwa abantu eyayiyimihle imizi yabo eMkhumbane, though babehlala entweni eyayiyi-settlement but babazi ukuthi igceke liyashanelwa, bazi ukuthi iy'mbali ziyaqala ujike. Basic things ifuna siqale ngazo. Secondly, ukhuluma ngendaba yokuthi imisebenzi ayikho. Kune commitment ekufanele siyifundise yona yokuthi akuyona yonke imisebenzi esodinga ukuqashwa kuyona. To take an example, sineyikole ezinamayadi udadube. Lapho ungaqala ama-food gardens. Ulaba abazali abahamba bayothenga amaveji kuma supermarket bathenga amaveji la ispinach ama uanyaniso tamatisi amazambane zonke lezo zinto basic things. Ezinye izinto ekufanele intsha yakithi ifunde, let's look at skill abantu baseAfrica abafika naso. Umuntu waseAfrica ngeke azahlupheke namba sibadlula edrobben uphethe inaliti. Naliti, uphila ngenaliti. Ma uqhunyelwe isicathulo 10 rand, uqhunyelwe ibag 20 rand, akalali engadlile. So let's start manje ukubuka ukuthi i-environment esikuyona yini ebusiness elana. Umlazi uma ungadecide ukuthi asiphume ukuthenga ngaphandle, yonke into esiyidinga soyithenga la ngaphakathi. And create ama-business hubs amancane okwazi ukuthi nje, for instance, kwi-program yami because I run a women's program. We have the recipes a slot. La esithi njoba silanda umuntu skilled ukupheka sisitha kanifundise. Uma esenifundisa ukubhaka amakhekhe, bhaka amakhekhe phela uma esangweni lasesikoleni utshele othisha ukuthi amakhekhe ndiwathenga kumina, yenza ama-sandwich. Abantwana laba abafunde kuma-technicon bayasebenza abazali abaningi. Abanaso isikhathi ubuye umuntu ukhathele kufuna apheke nazi ibhodi limbhekile. Uma kungenganyaka amakhelwane ethi cha mina lethani izinto zesapha yenu ngizopheka ngizofika seku-ready, bamkhokhele leyo mali abamkhokhela yona. Then there is the arrangement, uyaphila umntwana nabo ba-stress-free, wonke umuntu inqu. There is so much we can do uma singabuyela to ama basics singakafuna ukuthi sibheke ukukasha the small things ekufanele sithi one iqalekuthini thini commitment yethu as a person. Kumele ukuba sibe ne-understanding yokuthi there is a gift in each one of us. Try and find out what a gift is. When you see totally gift, try and help others. Umubona you can't uthi uneyingane imbili uthenga isinkwa owazi kahle ukuthi by right nidinga uhalf kaloof. Then uhalf awuyeka amakhelwane la bewu-4 noma bewu-5 where they can't afford it. Yileyo culture that we need to bring in. And I'm glad ukuthi as iradio you are embarking on such programs so that uzokwazi ukuthi kusizakale abantu nama-communities. abanye they can run ama club amongst themselves. Yes, I just want to take you back. Uma wami, because the area sasikuyona kaChu, both most of them were single parents. Uthola ukuthi ukuyisibhodini eziko kunzima. Then bazofika bekhala ngalokhu, bekhala ngalokhu. She started the stock fella asiqala ngesaka lika-anyanisi, nesaka lamazambane, nekesi likatamatisi. Babe u-6. Bahlala phansi, bathulula ikesi likatamatisi, wonke umuntu uphethe uplastic wakhe, wonke umuntu athathe u-anyanisi owodwa, utamatisi owodwa, lize liphele ibhokisi balibeke eceleni, bavula u-anyanisi, bawuhlukanise, bavula amazambane, bawahlukanise, bonke sebegoduka banento yokupheka, bathenga igalani lamafutha, beze namabhodlela, bahlukaniselana amafutha, wonke umuntu unamafutha wakhe. Can I tell you ukuthi leso stokfela bayasaza abantu basemlazi senza kahle? Leso stokfela sagcina ekhaya kumama truck akagcina nguKhisimusi kuzodiliva ukudla. Ama-rice uthole ukuthi umuntu ugodiwa nama-rice awu-6 aye ekhaya. Ume nemndeni omncane useyazi ukuthi uyahambisa ekhaya kubo, uyahambisa kuphi. It's that culture that we need to bring in.
Yazi uthinta indaba yokuthena kufanele sibuyele phansi emkhonweni. Engicabanga uthena enye yenkinga ebhekene nathi intsha yanamhlanje yokuthena asifuni ukungcola mama, asifuni ukungcola, sifake izinzipho, sinakele iskin sethu ngoba sifuna ukuyigcina siphusha ama looks.
Kanti ngeke ke kuze kusize ngoba ama looks awayenza imali, and imali umuntu uyenzile ayibhali ukuthi ivelaphi nokuthi uyisebenze kanjani. Uyabona nje, I'll give you example because my ngikhulise udoti, I'm a product kadoti and I'm proud of that. And I want to invite abanye abantwana abakhule through that so that it izokwazi uku-encourage abanye abantu. Udoti kwakuyinto ebukelwa phansi, kwaziwa ukuthi abantu abasebenza khona abantu abahlanyayo noma bangaphilanga kahle hle. But as imisebenzi iqala iphela, ubona ukuthi abantu bayabona ukuthi hayibo, nansi into estable ekusebenzekayo kuyona. I remember one time ngifika kuney'ngane umayi qashile which looked like ingane eyiphuma kumatric ezicelelwa abazali bazo ngokubona isimo emakhaya. Ngahayiza ibhadi ngathi iy'ngane ey'ncane kangaka esikoleni. Kwathi umawami wathi yazini, umsebenzi uma umuntu eseyisebenzela imali angeke abantu baze balale bengadlile just because bethi ngeke bawenze umsebenzi kadoti, umsebenzi obukeleka phansi. Today labo bazali baproduce ingane isephitha ukuthi uma umzali wakhe ekutshela into akwazi unganaka. One of the women who worked kadoti emlazi kwa-Chu, babenza u-Chu P no-U no-D. Uma uyayangibonisa athi ayibona ngumfana kancane uncane, mhlawumbe you can call on him bofone abanitshela ukuthi ubani lo. Bathi ufunda iy'ndaba la kwi-TV, ufunda i-weather sorry kwi-TV. So sonke we come from that, but abantu they must learn ukuthi umsebenzi it doesn't mean ukuthi unini. Enye into that I would like us to speak about when you talk, i-cleanliness.
Cleanliness.
Uyabona sisebancane kwakunamapayipi esasidlala kuwona, ama storm water pipes, ningene kulona nize niyophuma ngale. Bathatha abazali bathi nizohlangana ney'nyoka lapho. Namhlanje emlaze kubone ngisho elilodwa ipayipi sekwangcola kwaze kwavaleka ngisho ama storm water drains. There is no city engaba nama-investors azo-investa in a filthy city. Uyabona, it breaks my heart ukubona umlazi usungcole kanjena namhlanje, I must say this. Because those days, usarani wabazali bethu, wawungawisi apule emgwaqweni uyixoshe, because those women were told ukuthi uma ushanele umgwaqo wakho must be spotless clean. And they made sure ukuthi imgwaqo iclean. Abathuthu doti, they made sure abanamhlanje abathuthu doti uma kuwabhudla uplastic bashiya kanjalo nosaleni iy'bonele ukuthi nklina kanjani. Babehamba bephethe umshanelo, bephethe enye iplastic ukuthi imibhudlukile afake kweklini, baqoqe bashiye kuklini. If we can run ama-campaigns e-cleanliness iqala, because next to cleanliness, scripture tells us there is godliness.
Yes, yes.
So izo zonke izinto mangithi let's go back to ama basics. Let's visit indaba ye cleanliness. Let's visit indaba yama small jobs amancane that you can do. Abantwana must learn to do izinto ezincane. Uma ukwazi ukuluka, advertise yourself kwaziwe. And uma ukuthi with the ama FTs, because I've served with both ye Thekwini FT for 5 years, and we made sure ukuthi we encourage abantwana because iKato Mena College yenza ama skills or hair and beauty. Uthi noma ngabe isaluni yakhe incane kanjani ilokishin, ayibe clean. Angiphathi ke manje njengoba sekuno COVID, iba ne sanitizer, iba ne spray, abantu bazi mabefike kuwena mabeqeda ukusebenzisa izinto aziklinwe ziphi ukungena kumasaluni umuntu uqeda ukusebenzisa i file uyithatha komunye uyisa komunye. It can't be. There's some wake up. There's in the Safana's end, the good mindset yetu as abantu abamnyama. Into yenzayo, yenzisise. Ephesians 6, Apostle Paul, verse 7, uthi yenza lokho kwenzayo izifo kwenzela uNkulunkulu uqobo. Because there is a blessing if performing correctly. No matter you are paid, you are not paid, somebody is going to see you.
Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ngamazwi amahle kangaka. Ngithola umbuzo la from umlaleli wethu umama uthena ngicela ungibuzela kumama ukuthena igama lakhe akusiyena umama Tununu.
Yebo nguyena.
Oh yena umama uTununu nango eyasiphendula umama uMrs. Monica.
Ubani yena umlaleli?
Umbali Mkhize.
Oh.
You know her?
Yes. Ayibonge, sawubona mbali.
Siyabonga kakhulu.
Ayibonge inkosi.
Sesiphetha nje mama umbuzo nje ongangiphendulela wona ngo 1 minute ukuthena iliphi mhlawumbe iqhaza olibonayo ukuthena inkolo idlalile kakhulu ekwakheni komlazi.
Yabona inkolo into yokuqala nje ifake inkonzo yothando. Yafaka inkonzo yokuthula. Yakufaka inkonzo yokuzwana. Ngaphandle kwalezi zinto, we cannot move forward.
Yes.
Ifingenalo uthando, first ifuna siyithande thina. Okwesibili bese sithanda lithizi lenkosi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Two, we must be custodians of peace. La kunokuthula khona uNkulunkulu akasebenzi, there akho sibusiso nasithola ukuthula kungekho. And uma sekunokuthula uma sibumbane. Uma sibumbene we can do so much. Umuntu wena wamfukule, umxukule, awumbeke ehlombe ngoba wena amandla sekhona ugijime naye. Masephelile i-distance and sungambeka phansi sekuwokheka, awokhe naye kanye nawe. Okunye inkolo ekufakile engiyithanda kakhulu, it's the good principles of peace. Ukuinstill ukusaba uNkulunkulu. Abantu abangamsaba uNkulunkulu, they do things anyhow.
Yes.
And there is no progress entweni njalo. Ngakho ke abazali must go back to ama basics, bafundise abantwana ukumasaba uNkulunkulu, bafundise abantwana ukungebi. Because ngeke uphile, ngeke ujabulele ukuthi uphila ngento oyebile. You rather umunye nakho uqele uzophiwa. It's a blessing ikhulu lokho kuwodwa. Okwesibili ungaqamba amanga. Today yazi ayikho into ebabuhlungu uma ubona umuntu ephuma ejele athi ngiseve 14 years inganyane yaqamba amanga ngoba uma wayethi ayiqamba amanga. We can't have a society ephila ngokuqamba amanga. Yizo zonke izinto that we need to pray about because uma i-community iluze lama basic principles, the whole community is doomed to fail in our future. And kumele sabazali uba novalo ukuthi lelizwe sizolishiya linjani kahle hle.
Siyabonga kakhulu.
And sengivala nje, asibe nozwela kwabagulayo, kwabantulayo nabadingayo.
Siyabonga kakhulu Mrs. Mngadi ngesikhathi siphe sona emsakazweni MUT Radio.
Ngiyabonga kakhulu nami ngiyalibonga ithuba nginifisela impumelelo.
This is a MUT Radio podcast.